kwerifa ushachelewa sana kula ila tukulala na nja tena sozi kongoko niseme nimepichara ila paka hapa nimefika na mshukuru ja oh, oh, oh. Mama inambia jini kuna mambo kibao sasa nimefika ndo naona masha mitandao watu wanashikiposi na kumbe wanata mafao wadada wazuri koko IG shepu sozao kumbe dare. Ila sagoja kunitupa kumbe Dar es Salaam lawamu kinachofanywa ni kupambana ronzuri kizidi sana pia lawamu kinachofanywa ni kupana
oya tam nipatie wembe
siwezi kata tamaa
katu katu
siwezi kata tamaa
oya tam nipatie wembe
Slicer.